anima cosa, sfani ma cosa mze, sfani ma cosa, sfani ma cosa e se, ma cane na posa, cane na posa mze, ma cane na posa, ma cane na posa e se, ma cane na posa e che di, che shoi si zi, nisha tanga tanga che la cona now 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 dit, now geza speed, na menia hit, na toboa na e animpaka ile siku ikibit. Nimi ujiza, yani wanangu sanguvu za giza. Natoka bongo giza kifika, tuko Ibiza. Tumesahau yale maumivu kama ya Caesar. Nacheni banga dine kifika, tuko Ibiza. Hey, zangu ni Gucci, 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 zaka ni Prada. Napenda kushi, 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 hape ni Ngara. Hape ni gushi, 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 hape ni Mara. Hape ni pushi, 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 zaka ni Ibada. Sifanyi makosa, sifanyi makosa mzee. Sifanyi makosa, sifanyi makosa I say. Wakani na posa, wakani na posa mze. Wakani na posa, wakani na posa I say. Wakani na posa I kibid, kesho isi zid. Nisha tanga tanga kila kona now 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 dit. Naongeza speed, na menia hit. Natoboa nae ya ni mpaka ile siku ikibid. Tulivo yani kama daycare, everyday tuko kama pair. Hanekiwa kama babu sea, amesema yani atakea. Pezi ni zito kusiri mzani, pesa mezani, pita vitani, vino vya nyani. Usafu kero, okay, okay, paki kipei, okay, okay. Okay, okay, ekira day, okay, okay. Pezi ni date, okay, okay. Nanipa cash, okay, okay. Kipata cash, takuwonga, iruwe fresh, okay, okay. Sifanyi makosa, sifanyi makosa mze. Sifanyi makosa, sifanyi makosa I say. Wakani na posa, wakani na posa mze. Wakani na posa, wakani na posa I say. Wakani na posa I kibid, kesho isi zid. Nisha tanga tanga kila kona now 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 dit. Naongeza speed, na menia hit. Natoboa nae ya ni mpaka ile siku ikibid.